Baraka Music.
Music Doctor.
Whoa, 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 whoa.
Shivana Kanso.
Looking God, Father God, goodness and grace. Na, na, na. You big, let
it go. Wema wako na fadhili zinifuate mi. Wema wako na fadhili zinifuate mi.
Na baraka zako na rehema zinifuate mimi. Baraka zako na rehema zinifuate mimi. Zinifuate mimi. Zinifuate. Zinifuate mimi. Zinifuate.
Yo zinifuate, fuate, fuate, zinifuate mimi. Yo zinifuate, fuate, fuate, zinifuate mimi.
Nikitoka nikiritani, nikipatana na mafans, na nikitulia kejani, na hizi kama niko fine. Nikitoka nikiritani, nikipatana na mafans, na nikitulia kejani, na hizi kama niko fine. Wema wako na fadhili zinifuate mi. Wema wako na fadhili zinifuate mi.
Na baraka zako na rehema zinifuate mimi. Baraka zako na rehema zinifuate mimi. Zinifuate mimi. Zinifuate. Zinifuate mimi. Zinifuate.
Shaka. Yo zinifuate, fuate, fuate, zinifuate mimi. Yo zinifuate, fuate, fuate, zinifuate mimi. Yo! Sinti nani fuata 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 fuata. Devo la kitwai koni fuata mina kata. Enemies fuata tabu goda na waskata. Enemies fuata tabu goda na waskata. Music dukta na baraka. Who win my soul from the cross not attacka. Vile tunatok na pia vile situnaka. Vile tunatok na pia vile situnaka.
Wata uwepo wako ufikie wale. Wata baraka zako usifikie wale. Wata uwepo wako fikie wale. Wacha baraka zako usifikie wale. Wema wako na fadhili zinifuate mi. Wema wako na fadhili zinifuate mi.
Na baraka zako na rehema zinifuate mimi. Baraka zako na rehema zinifuate mimi. Zinifuate mimi. Zinifuate.
Zinifuate, fuate, fuate, zinifuate mimi.
Zinifuate, fuate, fuate, zinifuate mimi.
Zinifuate, fuate, 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 fuate mimi.
Zinifuate, fuate, 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 zinifuate mimi.
Zinifuate mimi. Zinifuate. Zinifuate mimi. Zinifuate.
Fuate, 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 fuate. Forty,
Vicky.